kubihagarika biranze iyo
Ivan pour avant sinashobora Baba pro mu misakoro mu magufwa sanze ko gukunda bindimo gushidikanya shyira hasi hoya sinarota nkwanga wowe mpamo ni wowe rukundo mfite hoya wisaba kongera kugukunda kuko nigeze ndekera genda cyagukunda
Kubihagarika biranze iyo kureka sinashobora wowe gusa nuye kure sanze bindimo Kubihagarika biranze iyo kureka sinashobora wowe gusa nuye kure sanze bindimo
Oya nu kurepo iyo bikoze binererungu ntagukumbura ibingibi byikirenga kubigabanya sinashobora ibingibi bikomeje nasara iyo ba wamenyaga intambara ndwanashu iyo hoya winsaba kongera kugukunda kuko nigeze ndakera genda cyagukunda ndagukunda
kubihagarika biranze iyo kureka sinashobora wowe gusa nuye kure sanze bindimo kubihagarika biranze iyo kureka sinashobora wowe gusa nuye kure sanze bindimo
hoya na ushoboze mfite bwo kwikuraho bindimo bindi mu misukoro
kubihagarika biranze iyo kureka Kubihagarika biranze iyo
ushura
kureka sinashobora wowe gusa nuye kure sanze bindimo Kubihagarika biranze iyo kureka sinashobora wowe gusa nuye kure sanze bindimo Kubihagarika biranze iyo kureka sinashobora wowe gusa nuye kure sanze bindimo
This song